Ibilisi kambani, ukisogea mimi takosa raha.
Sometimes I wonder, sipendi nisele, kumbesha fungwa nisha tekwa. Napewa raha na mapenzi teleka, mimi napendwa na napendeka. Yani nawaza kanki kukosea, nilete tsunami la penzi kwenye. Hata mtri kubo we unanichekea, maliza mwendo wa mwisho ni wewe.
Ibilisi kambani, ukisogea mimi takosa.
Nimelegea migofu ilhani, aya mapenzi yananipa furaha.
Ibilisi kambani, ukisogea mimi takosa.
Kama vya mtoto ananikuna na sisi ami, tunaenda peku kamyomba mpoto. Acha mimi ni mngangani, yani nawaza kankikukosea.